Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay wareegto cusub 4 bishii Febraayo, taas oo ahayd in dib ugu bilaabi doono cadaadiska dhaqaale uu ku soo rogay dowladda Iran. Tallaabadan oo lagu sii adkeynayo cunaqabateynta ayaa dib u dhac waxa ay ku keentay xukuumadda Tehran. Inkastoo ay taasi jirtay, Trump ayaa mar kale ku dhawaaqay inuu raadinayo heshiis cusub oo la galo Iran. Arrintan ayaa ugu dambeyntii keentay in hoggaamiyaha ugu sareeya Iran, Ali Khamenei, uu ka digo wadaxaajood lala galo Washington. Trump waxa uu sheegay in Mareykanka uusan marnaba aqbali doonin dariiq kasta oo ay Iran ku samaysan karto hubka nukleerka. Wuxuuna amar ku bixiyay in waaxda maaliyadda ee Mareykanka ay ku soo rogaan cadaadis dhaqaale oo xoogan. Qoraalka uu soo saaray Trump ayuu kaga hadlay ka hortagga dhoofinta saliidda. Madaxweynaha Mareykanka ayaa saxaafadda u sheegay in amarkii uu cunaqabateynta ku saaray Iran uu ahaa mid aad u adag, balse uu ka tanaasulay ra'yigaas oo aanu ku faraxsanayn inuu saxiixo, isagoo muujiyey sida uu jecel yahay in la gaaro heshiis la xiriira ka hortagga barnaamijka nukleerka. Inkastoo uusan bixin wax tafaasiil ah oo ku saabsan qodobada suurtagalka ah ee heshiiska, Khamenei ayaa dhankiisa ka hadlay amarka madaxweynaha Mareykanka, wuxuuna sheegay mar uu ka jawaabayay ku soo laabashada siyaasadda Mareykanka ee cunaqabateynta dalkiisa in wadaxaajoodyada Mareykanka aanu ahayn kuwa la aqbali karo, waa inaan wax wadaxaajood ah lala gelin dowladda Mareykanka, ayuu yiri wareysi uu siiyey warbaahinta dalkaas. Faallooyinkan ayaa u muuqday inay muujinayaan isbeddel ku yimaada Khamenei taageeradiisii hore ee ku saabsaneyd wadahadallada. Khamenei oo ah ninka ugu sareeya talada dalka Iran ayaa si cad u hor istaagin in madaxweynaha dalkaas Mas'uud Pezeshkian uu ka qayb galo wadahadallada, isagoo soo jeediyey in rajo laga qabo dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee Iran. Abbas Arrajci ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay Tehran 8 Febraayo wuxuu ku sheegay in Iran ay weli rabto in cunaqabateynta laga qaado, laakiin wuxuu Carabka ku adkeeyey in wax wadaxaajood ah aysan dhici karin. Trump ayaa kulan la yeeshay ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu. Kulankaasi oo looga hadlay dhinacyo badan, ayuu Netanyahu wuxuu ku sheegay inuu doonayo in Mareykanka uu ku garab siiyo hadafka ah in laga hortago samayshada Iran ee hubka nukleerka, taasi oo looga gol leeyahay curyaaminta barnaamijka nukleerka ee Iran. Booqashada Netanyahu ayaa timid xilli ay soo baxayeen warar sheegaya in Yahuudda ay weli ka fakarayaan weerarro milatari oo ka dhanaha barnaamijkeeda nukleerka ee Iran, kaasi oo maalmihii u dambeeyay la sheegay in Yahuudda ay ka cagajiidayso fulintiisa. Wargeyska Washington Post ayaa dhankiisa sheegay 12-kii Febraayo in hay-adda sirtoonka Mareykanka ay ka digtay in Yahuudda ay u badan tahay inay isku daydo weerar ka dhanaha xarumaha nukleerka ee Iran 6 bilood ee ugu horeysa sanadka 2025-ka. Arrintan ayaa laga soo xigtay ilo hoose oo u dhundalo la qorshahan. Hay-addu waxa ay ku qiyaastay in weerarka Yahuudda ay dib u dhigi doonaan dhaqdhaqaaqyada Iran dhowr bilood oo keliya, taasoo sidoo kale ku dhiirigelin doonta Iran inay kubciso uraniumka nukleerkeeda. Warbixinta uu faafiyey sirdoonka Mareykanka ayaa lagu sheegay in howlgalladan ay u baahan yihiin taageerada Mareykanka, Yahuudda keligoodna aysan fulin karin. Hase ahaatee, Trump ayaa diidan inuu ballan qaado taageerada weerar ay Yahuudda ku qaado Iran kadib kulankii Trump iyo Netanyahu. Trump waxa uu soo dhigay bartiisa taraad hadal uu ku sheegay in warbixinada la faafiyey ay sheegayay in Mareykanka oo kaashanaya Yahuudda uu burburin doono Iran ay yihiin propaganda la buunbuuninayo, isagoo qoraalkiisa ku daray inuu doorbidayo heshiis nabadgelyo ah oo laga gaaro barnaamijka nukleerka ee Iran. Netanyahu ayaa kalsooni ka muujiyey in taageerada joogtada ah ee Mareykanka ay u suurtageli doonto inuu ka takhaluso khatarta Iran. Waxa uuna hadalkani ka sheegay shir jaraa'id oo 17-kii Febraayo la yeeshay xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio. Isla mar ahaantaana, Pezeshkian ayaa sheegay inay Iran dib u dhisi doonto barnaamijkeeda nukleerka haddii Yahuudda ay isku daydo weerar milatari. Marka laga soo tago khatarta weerarada milatari ee wiiqaya rajada diblomaasiyadda dhinacyada galbeedka Yurub ee ku jira heshiiska nukleerka ee dhacay 2015-kii oo kale ah, Faransiiska, Jarmalka iyo boqortooyada Ingiriiska waxay u badan tahay inay bilaabaan habka dib u soo celinta cunaqabateynta qaramada midoobay ee ka dhanka ah Iran inta lagu guda jiro bartamaha xagaaga, haddii aanan arrintan laga gaarin heshiis wax ku ool ah. Tani markii uu hoggaamiyaha Iran Ali Khamenei ugu gacanseeray wax wadaxaajood ah oo lala yeesho Trump, maamulka Pezeshkian ayaa wajahaya fataqladooyin siyaasadeed oo ay ka mid tahay ceyrinta wasiirkii dhaqaalaha Cabdinaasir Xameeti iyo is-casiladii madaxweyne ku xigeenka arrimaha istaraatiijiyadda Javad Zarif, kaasi oo muddo dheer loo arkay in Iran ay ku wajihi karto reer galbeedka iyo Mareykanka, maadaama ay reer galbeedka aad ugu qanceen ninkaas wadahadalladii hore ee ku saabsanaa barnaamijka nukleerka ee Iran. 6 Maarso, Trump ayaa kasoo muuqday kanaalka Focus News isagoo sheegaya inuu warqad u diray hoggaamiyaha ugu sareeya Iran Ali Khamenei. Warqaddaas oo ku saabsaneyd in laga wada xaajoodo heshiis cusub oo ku saabsan nukleerka Iran, isagoo ku hanjabay inuu tallaabo milatari qaadi doono haddii aanu heshiis laga gaarin. ترام ayaa u sheegay wariyaha Focus Business in ay jiraan laba siyaabood oo loola macaamilo Iran kuwaas oo kala ah in loo adeegsado ciidan ama heshiis la galo waxaana doorbidi lahaa heshiis ayuu raaciyay balse ergada joogtada ah ee Iran u qaabilsan waxa loo weeyo qaramada midoobay ayaa sheegay in aysan helin warqad ka timid madaxweyne Trump wali ma helin fariin cayn kan oo kala ah ay dhahayn bayaan ay soo saareen wariyaha kanaalka Focus News ayaa weydiiyay Trump in uu amar degnin kama dambays ah u diray madaxda Iran iyo in kale Trump ayaa ku jawaabay inuu san degnin noocaas ah u dirin balse uu ka codsaday madaxda Iran inay wada xaajoodaan sababtoo ah taasi aad ayay ugu fiicnaan lahayd Iran bedelka kale in la sameeyo wax xun uma ogola karno inay helaan hubka nuclearka ayuu raaciyay Trump Maahan markii ugu horeysay ee Donald Trump uu fariin u diray hoggaamiyaha ugu sareeya Iran ee Ali Khamenei sanadkii 2019 isagoo gacan ka helay ra'iisul wasaaraha hore ee Japan ninka lagu magacaabo Shinzo Abe ayuu Trump diray fariintan la mid ah laakiin hoggaamiyaha Iran ayaa waqtiga si cad u diiday dalabka ah inuu la hadlo Trump hoggaamiyahan ayaa laga sheegay inuu yiri uma tixgelinayo Trump qof mudan in la isdhaafsado fariin kasta caalamka ayaa maanta sugaya natiijada fariimaha Trump iyo tilmaamihiisa kala duwan iyadoo la isweydiinayo Iran miyey ku soo laaban doonta miiska wada xaajoodka iyadoo raacisa shuruudaha cusub ee Trump mise waxay ku adkeysan doontaa inay sii kordhiso xaaladda oo ay ku adkeysato cadaadiska ugu badan ee kaga imaan doona maamulka Trump iyo suurtagalnimada in barnaamijkeeda nuclearka ay duqeymo la beegsadaan Yahuuda iyo Mareykanka oo wada jir ah weydiimooyinkan waa waxa maalmaha soo socda ay muujin doonaan